More music at NigerHighlife.com.
anyị ga-elotakwa nụ na mkpọsi nwanne ya na
Oh, Let's go.